and I'm thinking about you. Where are you, my baby? I'm there for you. I got out everywhere, you know. Where are you? I'm gonna go crazy, baby, I love you. Yeah, nishazunguka kwa majinga Kariako. Oh, nangaika, nangaika. Natoka Tegeta hadi Mbagala kwa Ngoko. Kichwa na chekecha, chekecha. Nikianza kukufikiria, weza kusilagi kabisa. Nipengo kubwa umeniachia, usiku silali na kesha. Umelipachika, gogo, motoni la teketea. Umeme ukikatika, ndani joto, sina wakuni pepea. I'm not without you, baby, I need you. Where are you, baby, I love you. Kama kinda la ndega lofiwa, mtoto alokosa mama. Na waza nani huyo alotunukiwa kukupata we kimwana. Unanichanganya kabisa selewi.
Oh, oh, selewi.
Nona mapicha kwako ni shafeli.
Oh, oh, shafeli.
Na kama unanisikia, na umbaudi. Na kama nilikukosia, usama inabudi. Binadamu si mkamilifu, nitakosea. Unisamehe tuweke sawa. Nipe tamu kupe tamu, sote zimepotea. Nikianza kukufikiria, mwenzako silagi kabisa. Kitengo kubwa umeniachia, usiku silali na kesha. Umelipachika, gogo, motoni lateketea. Umeme ukikatika, ndani joto, sina wakuni pepea. I'm not there without you.